angel, so beautiful, oh little girl. My angel, so beautiful, my little girl.
You're the only one I think about. So beautiful, oh little girl.
My baby.
Bajabutondera bwe nsubwa kwembeera nsembye muwala otukula obulungi bwoye gwe namba moja kikigwe kyoyo yawo mbuuliranga kwenza nenkimanyako kabuuzi kange gy'oli kenyumyaka kkiriza kubanga nnemeddeko olina skin n'akabina figa gye njagala buli kalungi ojja kufuna kwebeera nange essanyu lyange kimuli kyange nkwagala nga night and day 24/7 gwe nange kubaawo sikuluma
You're the only one I think about. You're so beautiful, oh little girl.
My baby.